Series, baby.
Beautiful boy, yes, that's for sure. But baby girl, he's playing like a toy. He's been in my bed Sunday to Monday, Monday to Sunday. Oh, yo, yo. See me finding me, oh, yo, yo. Lango, lago, girl. Leo, Johnny, Nine, and Azako, girl. I want you to know. Usiju kani liza ka hisi ya zako sita kukanda miza no. Girl, you should know miza type yako hisi ya zako peleka kwako. Bounce alone, bounce alone, only me can turn him on. Bounce alone, bounce alone, tukiwa gawa wili nampa burudani.
Maumivu sao kwangu kati Johnny kukabithi moyo wangu Nesho chawika usinde kwa babu. Mauwasa mwemini daka wavu Sifuru kutisifu idafu. Mangeza vitamini toke shavu. Eli wajue the way I love, the way I mommy
I want you to know. Usijo kajiliza girl. Hisia za girl. Sita kukanda miza no. Ushauri wako peleka kwako.
Bounce alone, bounce alone, only me can turn him on. Bounce alone, bounce alone,
don't call me ever again. Tukiwa kwa wawili nampa burudani, hakuna kuniacha mi. Tukiwa kwa wawili nampa burudani, hawezi kuniacha mi.
Unitumia tumia kwako niwe kifaa. Tell them don't bother how vilaza. When you kusudi ni kuwache we, you gotta let them know. When you do me like this napata na goosebumps. Oh yeah. Tamu lako penzi kwako anapita njia. Hey. When you do me like this napata na goosebumps. Oh yeah. Tamu lako penzi kwako anapita njia. Yeah, 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 yeah.
Bounce alone, bounce alone, only me can turn him on. Bounce alone, bounce alone. Tukiwa kwa wawili nampa burudani, hakuna kuniacha mi. Tukiwa kwa wawili nampa burudani, hawezi kuniacha mi.